lentela the city and yonto futhi ndaboniswa kodwa ingoma engaphakathi kwam ibali sibali nobuha nokuvuka komntu nolonwabo lungapheliyo abantu kudala benivalela indlela besithi andiyonto futhi ndiyaboniswa kodwa ingoma engaphakathi kwam ibali sibali nobuha nokuvuka komntu nolonwabo lungapheliyo natanazuyivela nguma izovuselela umphefumlo wakho inginikithembeli cha tatanazuyivela ngoma izovuselela umphefumlo wakho inginikithembeli cha undise kwanhliziyo ndise apho kungenjena kudala sithi nyawo zamndise ndikhoke undise kwanhliziyo ndise apho kungenjena umphefumlo wam wahlukene tatandazuyivela ngoma izobusalela umphefumlo wakho inginikithembeli cha tatanazuyivela ngoma izobusalela umphefumlo wakho inginikithembeli cha tatanazuyivela ngoma zovuselela umphefumlo wakho inginikithembeli cha ngatanazuyivela ngoma izovuselela umphefumlo wakho inginikithembeli.